dooniyo ay leeyihiin militariga Mareykanka ayaa ku sii jeeda dhinaca magaalada Qasa ee dhulka Falastiiniyiinta iyagoo qayb ka ah howlgal bani-aadnimo oo uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden amray inay ku dhisaan ciidamada Mareykanka dekad macmala oo nooca biyaha dushooda sabeeya, taasoo Mareykanku doonayo inay u isticmaalaan in gargaarka lagu gaarsiiyo magaalada Qasa. Brigadier General Brad Hinson oo ka tirsan saraakiisha militariga Mareykanka ayaa ka hadlay waxa ay dekadan qaban doonto.
Once constructed and it's fully mission capable, we'll be able to push back.
Marka la dhiso dekadda macmalka ah, waxay awood buuxda u yeelan doontaa fulinta hawsha loogu talagalay. Waxaan awoodi doonaa in cunto ku filan 2 milyan oo qof aan maalin kasta gargaar ahaan u gaarsiin karo xeebaha Qasa.
Laakiin hawshan ayaa noqon doonta mid waqti iyo qarash badanba uu ku baxo, sida uu qabo Colonel Miles Kagins oo isna ka tirsan militariga Mareykanka.
The joint logistics over the shore is a band-aid. Really the best way to...
Hawshan sahayda lagu gaarsiinayo xeebta waa mid uun dhiib joojin ah, laakiin hanaanka ugu wanaagsan ee gargaarka lagu gaarsiin karo Qasa ayaa ah in gawaarida xamuulka lagu geliyo.
Laakiin gawaarida cuntada geysa Qasa ee ka gudba xadka Rafax ee dalka Masar iyo xarumaha la geeyo si loogu sii qaybiyo ayaa weeraro dhinaca cirka ah iyo duqeyn kala kulma ciidamada Israa'il ee weerarka ku haya Qasa, taasoo shacab badan oo Falastiiniyiina dhaxalsiisay inay u macluulaan gargaar ay heli karaan. Muddo toddobaadyo ah ayay qaadanaysaa in dekadan sabeynaysa la geeyo Qasa, kadibna 10 maalmood iyo wax ka badan ayay qaadan kartaa in la dhiso. Intay hawshan socotose waxaa barbar socda militariga Mareykanka iyo dalal kale oo ay ku jiraan Urdun iyo Masar oo sii wada inay qahwada cunto uga daadiyaan dadka Qasa. Laakiin dalka maalinlaha ah ayaa u dhigma cirbad badda lagu riday marka la eego baahida gargaar ee taala Qasa. Dayuuradaha xamuulka ee AC-130 ee Mareykanka ee raashin daadinta loo isticmaalo ayaa awood ahaan qaadi kara oo keliya shixnad u dhiganta inta uu qaadi karo gaari xamuula. Steve McAfee oo ah qoraaga buugga The New Rules of War ayaa qaba in cunta kahwa ka daadinta Mareykanka iyo qorshaha dekadan macmalka ah labaduba ay yihiin kuwo taxadar darri ay ka muuqato.
You don't know if the aid is going to the right people because you have no direct physical control over it. And we know Hamas steals from the people. So it's...
ma ogaan kartid in raashinka uu gaarayo cidda saxda ee u baahan maadaama aanay jirin cid ka maamulaysa dhulka marka la daadinayo. Waxaan kaloon ognahay in Hamas ay sidoo kale raashinkaasi boobayso. Marka qorshahani wuxuu aniga iila muuqdaa mid doorasho uun lagu geliyo oo iska dhoolatus ah oo maamulka hadda jira uu isku arkaysiinayo inuu wax qabanayo isagoo aan wax dhabihi qabanayn.
Maalin kasta oo gudubta ee uu dagaalka ka socdo Qasa, waxa keliya ee uu sii kordhiya waa silica iyo rafaadka dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta.